fijota mani kede kabaruji amen e fulfulde
Mamadou Keita to bogu jandiga fandu hala Mamadou Sama Seku jamnyali sakirabe kedibe capanɗe joyi e jeegomo coyiɓe ñaw coronavirus sappo e ɗiɗon mbiyan hewtuɓe koye mum en ɗum woodi banggal ñaw coronavirus o le leydi Mali fewde oɗo kabaru mbiyanno docteur en ɓe gullitike banggal wayde kaki ndenagu mabɓe goto fof no famiri kabaru couvre feu gouvernement o le gure men ɗe yo mbiyanno dabere nde yiɗaka fe nder nokkuji kewɗe leydi men ndi goto e mbiyan diwoji fama en ɓe iruɗo Tombouctou Sammy beetako o le d'accord de armée de terre sewar yimɓe ɗiɗon no heddiki hen mbiyan dorbowo e kañe jokka makko ɗi goni sembe kabaruji amen hande kikiɗe talatare jeɗɗi lewru avril hitande 2020 bisimilla sakiraɓe capanɗe joyyi e jeego mon tawraɓe ñaw o sappo e ɗiɗon no mbiyanno selluɓe ɗum woodi wakkati joni o banggal coronavirus o le leydi Mali e ley communiqué ministre cellal holti wiide jeenayo woɓɓe tawrama ñaw o mbiyanno ñawɓe taton ɗum hewtu kew mum en beete hannde jeɗɗi lewru avril mbiyanno oɗo kabaru o wari e wattu mo syndicat dogotoro en kolliti fewde gullitike fewde mbiyanno famɗere kaki ndenagu golloɓe ley cuuɗi dogotoro ɗi keɗɗana ko heɓani en Moussa Malle Cissokho dow faci tango Aminata Diallo
ministre kumaniɗo cellal leydi ɓiɓɓe Mali Martini Kumpa talatare jeɗɗi lewru avril 2020 yimɓe jeenayi woni heɓaɓe mo ñaw coronavirus tawa e muɗum en yimɓe jettonɓe fuu ɗo Bamako ɗo commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 6 e district Bamako o dattoɗo jeenamo e neɗɗo ministre kanko to ley région Mabtuto o woni nokkure daraniri cellal ngal holliti ana weltiti e yimɓe taton selluɓe o ñaw ɓe kolliti wiide ɗum neɗɗo goto ka maayi wakkati nde warno communicate Bamako onde horeɓe kolliti warde ñalawma hande talatare jeɗɗi lewru avril 2020 yimɓe deɓe sappo e jeegoyon woniɓe o ñaw woni e muɗum ɗo Mali ɗo yimɓe sappo e ɗiɗon ka fuu cantanama e ley wakkati muɗum en syndicat médecin en ɗo Mali ɗo dardi laamukoɓe leydi ndi kaaki dentorɗi e o ñaw saabi kamɓe ɓe o ɓattodiri o ñaw horeɓe syndicat ɓe kolliti ngala gelgaji musoroji uddirɗi hunko fa warde e kaaki goɗɗi denturɗi ɗi dogotoroje ɗe kani tawrede Bamako ɗo
fedde dental syndicat ji dogotoro en leydi Mali holliti metta muɗum banggal wayde kaki gollirɗi mbiyan ley cuuɗi dogotoro kewɗi ardiɓe mbiyan nde ɗo fedde dardi laamu o tottude ɓe jurdiji hertannaɗi mbiyan fratiji ɗiɓe mbawi heɓude e golle mabɓe o keɗɗanna ko docteur Seydou Cissé goto e yimɓele syndicat o halni Moussa Malle Cissokho dow facitango Aminata
Diallo
neɗɗo fuu mo o ñaw yi hay muɗum yaata ɗon e ɗon nokkuje o ñaw sawrete jomum ardorde tafun dogotoroje bowaɗe ɗe sescom kañi sisérab ana tekkita golloɓe wonɓe ton ɓe ngala kaaki denturɗi fa mbawa ƴewde o ñawɗo e ley majjum musoroji kuuriɗo hunkoɗi ana manki ton e couvre feu oɗum kamɓe golloɓe kamɓe darade fa cawra yimɓe so mbiyama jaltata hono ɓe mbawi sawrirde ñawɓe ndenno so ɗum fuu ƴewaka laawol ɓamangol e couvre feu o ngol bonano muɗum ɓuran hewde diina ko ñaw coronavirus o bonnatan ko
kala jiɗo ɓeydorade famu dow heejoji studio tamani na mbawi notore bembal whatsapp numéro on 76 62 88 51 mbiyan wiya mumo mbuɗo yewtake muɗo yo 37 321 dorbowo e jokko makko goni keddiɓe mbiyan le accident avion siperti kano l'armée Mali mbiyan samɗo le d'accord de armée de terre sewari ɗum waɗi beetako o wattu 11h holtama wiide Tombouctou diwowo o iwri avion o fuf somi fatimi imadaraji protection civile e tawede fuf fa hande banggal kabaruji ɗi kananka leydi ndi mbiyan ɓami anniya couvre feu dow tatteji leydi ndi fuf iwde 21h yaade 5h mbiyan fajiri yalla parti covid 19 o mbiyan heewa sembe ka wona noon mbiyan famiri ley nokkuji amen kewɗi yimɓele mbiyan iwde iwde sikaso yottade segu fangude motti e gawu ndeɗo dabare mbiyan na taɓa fayso mbiyan hewɓe gondaka keɗɗana ko heɓani en Idrissa Sakou dow fayistango Aminata Diallo
to yoro soto e ley région sikaso o gollirɗo ONG ngaji yogaji bantini golleji muɗum en ɓe dardi gollidoɓe mabɓe ɗum pan ina kawrite ɗe ngala nafaɗe e ley gendi sikaso ndi sukaɓe ana dari e koyɗe muɗum en fa pammina yimɓeɓe laawi denturɗi ɓe maɗi e ñaw coronavirus o e ley wakkati muɗum brigade territorial gonɗo masina o e ley région segu o ana waɗa ko wawi fuu fa couvre feu o waɗira no haniri e ley gendi segu ndi guɓal waɗama kawrindinowal golloɓe police garde national kañi e gendarmerie ɓe gaɗi lugagol alkamsar ƴaɓɓinde nde ɗiɗi lewru avril 2020 fa ɓe ƴeewa no golleji ɗi gorri e ɗi laawi ɓamaɗi ɗi yimɓe moftiɓe kolliti wiide haɓɓitiɓe leydi ndi ana gaɗa lugagol jamma fuu ɗen leydi ndi miccitinde yimbe hewbe le nokkuje yogaaje ana belti ko couvre-feu o wada ko yogaabe dun ko liti wiide dum joge kuteji
cogguji ngura be dike to motti ton ala hali mbiyen mettudo sanne nortotobe coggu mbiyen sukoro nebam kosam fufu ngabbi e wi yimbe mbem mettabe sanne tawene fay hunde nyakali to motti ton dum woni ko holliti men horojo gollirdo humaninde jaggu den ko dum fufu sambini dum do e leluma motti kedana ko heban en Mamoudou Boukoum mi mako facintini
e leluma mongo mopti anditirtengo commerce min tawa do kulle natoje e ngurnam bi adama ana heji so a ƴewi ton ngaji udunyaji didi e temere joy maro wodi don beedade dum litiruji ujunyaji jetti e ko fawi neban tigaje e ujunaji didi ton sukoro dum ana don dum woni ko service kumani do jaagu mofti taykiti dum fu hatta toggude kulle beedama fa sanne hono no ciodube be kaldata ni keddo dembe
tulubo don ana wara baldi sedo 5 litre nebam wonno temere joy ma temere joy e debbe sappo ka wakar jun o sa itayi temere jetti hebata toguji ndi kosam e sukoro dun nonaka non jagotobe tabata ko fi seriaji lamkobe yontre jalbine de mi soodi non 50 kg maro unyaaji tati ka waka jun o unyaaji tati e temere
djou commerçant en kolliti wala ko be beydiri choggu o so wana batte rafi deejangal kanye e ko frontiere ngaji di uddako ka horejo servusi kumanido jagu e lamu moti o holliti dum hana beydude chogguji di kedo demmo
yimbe le hobe nantoro o do wottutido la o ngabinde chogguji kulintere ibe njayata tawe sababu hakiko fof wala hen ko buri hawde dun yo kulintereji di cogoji mun kana fi beedede
kanko simbo kamisogo o wi dum be ngaram horoyade mo be jihi beedudo coggu mo fedde kumanido darnude coggoli kulle de o fu juketan no hanirini Mamoudou Boukoum kedjaado studio tamani do moti do
batte COVID-19 o sifaji golle le gollirde furoba kewde ben mbaltike le leedi mali beedade e dabareji sakkade nyaw o ana wodi bel mbaltibe jatti wattuji golle mabbe keddana ko heban en Malick Diallo du feestango minde amnata jall
to merito microbuguto laawi dentorde di gouvernement bami fa hada saka gol o nyaw coronavirus gollirama non do lotugol juude gol ana wodi woddindir gol yimbe metre goto o ana wodi gollobe be jippagol golle sappo e nay yende ana wodi nyane fu waltingol di wakkatuji golle nokkure nde ƴeewi laawi no waawi gollirde fa moƴƴinoɓe ɗereji muɗum en mbaawi heɓirde madame Jacté Fatoumata wala Traoré kanko mo hoorejo o nokku wonko sifi hen
15h 15h30
nden yo hakkude 15h 15h30 min tottata yimɓe le talki mum en ka wakkat jooni o hewti 14h min jippoto nden ɗo rendez vous o yo hakkude 13h 13h30
to caisse national assurance maladie to ko ɓeydi e ɗi laawi dentorɗi ɓe darni hono ekititoɓe golle wonnoɓe tomɓe e leewi directeur général ɓe gondi e ɓamude laawi mo fu heddo suudu muɗum golla fa golleyiɗi jarano moƴƴiri bangal e golleji yogaji hono waroɓe windade en ɓuuri tampude ngol wayltagol wakkatuji golle Abdou Aliou Seni Traoré kanko mo jokko hoorejo kanam o wonko sifi hen
bangal oɗo golle o min pi dabareji e laɓɓutude sanne jama o wadde fi jamara nde yawta capanɗe joyyi yimɓe bangal kala gollirgal ele wattagol hakkillo dabareji sakkade ñaw o
barrière to bangal ministrement to ana gonɗini ɗi laawi dentorɗi fa sannen tawede ɓe ɓuyti yimɓe mabɓe golloɓe dun ɓe panɗini yiidagol golloɓe mabɓe Olivier Sargado kanko mo porte parole ministrement to wonko sifi hen
ene kinni golleji ɗi ele alhaali ko wakkati o wajumbini hono gollude e ande kese nden yo hunde gollade tafun ka wakkati joni o ni golle o yarata ko ɓuuri hewde golloɓe fof galle mum en goni ana henni golleji ɗi bangal ande kese ɗe
banqueŋaji ɗiɗi ana gondi e famminde yimɓe gollidoɓe muɗum panɗina immagol muɗum engol tinnon gollira ko wiyete guichet automatique
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
so en gari li kabaruji amen ne réseau ngaji ɗi en mbiyanno to korotun hultama wiide neɗɗo goto iwi hen ɗiɗon woɓɓe barmi caggal hippugol gaɗa ngol mbiyen keña no jeegom lewru avril dow wuuro Anakila les commune Diankabou wonande jon en kaɓorɗe ɓe anditaka hultama wiide ɗum guɓal daranigal ndenago wuuro ngo ribbi yimɓeɓe jamara nde yeeli yo mbiyen armi Mali wiide fo to Diankabou tun to kajolo ton no mbiyen hultama wiide ndiyam cenidam yiyatage fi wakkat jun o won hultibe wiide fa jangam jen dum wattu 3h ma 4h woni ko ndiyam warata suma jep hulliti wiide yo baten ndiyam mbiyen damna nawtore sanne e wattu kubo mbiyen jamar der dun famda fi to ardibe mbiyen hulti wiide metre kubi teme didi woni ko bawde woni bawde chateau o tamene mbiyen wakkat jun o ko hasindina woni metre kubi teme de joy to amusar mbiyen to tarkin tourno le cercle amusat region gawo maire o nawturke nyande aljumare mbiyen facintinde dabreje handi mbiyen huncende hore fawde e ben covid 19 e makko mbiyen lourtirde juude mudum sabunde nawturade mbiyen gel hydroalcoolique madun couvre feu o yu tan yalla mbiyen sakade sanne ko nyaw coronavirus ndardi juraabe dun pati fi beeda cogguji mbiyen ngure mabbe e fantiminan kabaru o mbiyen micitindo wiide pati jeki ton fe mbiyen nawturade cennam bangal kulentreji hono mbiyen natirde nangirde bafe de e mbiyen ko hubinte courant e ko nande mudum yalla hisude e nyaw coronavirus do sedden yewtama meden wawande